banango
olwaleero sise bulungi byange bya Katonda lugaba ne bwe neewunika temutya baaba banange kimpitiriddeko oluusi ne nkulukusa amaziga mangi kitawe ne gankalirako ne neebuuza kiki kye twalya banange tetwakimanya ebyadamu ne iva bye bakola twabaliwo tetwabimanya nga basobya kyenva nkulukusa amaziga mangi kitaffe tuddiremu kansooke nsirike mu mmala okuweera ndyoke nkomewo mbitandike yoba yabadde ki Katonda wattu ne bempitako nga ntambula balowooza oba nagwa n'eddalu ekintu ekinnuma baganda bange nenyiyiddwa nkoye okuyamba twani abonaabona okukira eyabba endeku ey'omulumba oba musabo ate nga ab'ennyamba mbalaba bangi bansambya bigere Katonda wattu banaatera kuŋŋamba yasama naawe twetewuluzeeko ndabye okujoogwa bameka b'oyambye nkubuuza naawe abakufuukidde kale omuteego kati nno neenyiya ennakooye nange kale ne bwonkako nvaako bukumbu gwabadde akidinkiza nti ojje nkuyambe okamya empisi nkooye okuyamba kulengera nkubatte okyolabe gyolaga sedwagi ekyamutujjako kunnamulonda afiire mumawanga ng'emmomboze muve ku bantu yali mukwano gwekawenkene yagula omutujju namumalawo mpite mu bwangu ate nno ne lufuuko lumbugu bwe luttira ate ne lusiibuka olaba ebiwoobe abayaziira nammiranga bangi byabwe babibajjako nga banyaga ebibanja byoyazika okubirima bw'oba nga toosabye obulamu mpaawo olugoye n'olowayazika jjuuzi wansi balusalako bakulugoofe ow'ebbanja gwe wawola ensimbi ayagala kumalewo okuliwona muganda ogwe waleeta jjuuzi omusajja mweddiza wali omuyamba musajja wattu nkusasenaawo tuddaweeka mukwano gonno bamuwaana n'ebirala mbirese bingi gwe byomanyi mumutima gwo nga binyiga abantu ab'ekika ekyo mbagobye nange gwabadde asugumbiza nti odde nkuyambe munnanga okamya ennuma amatato nywedde bannanga ekinda ez'okubeetamwa nze bingi mbyerabiddeko babinkoze ekimala n'ejembeera siri bulungi bingi ebinjogerwako mbiwulira juuza omwana wange namuleeta akole bamuwa byawo ngalye yakooca so nga bbonsi nali muyamba okufuna muyamba kakole mu dduuka waliwo ne duleeva yakaba gyendi muwe emmotoka okugivuganga naye yennyini okufuna akaalya abaana baliwako okusoma mpaawo konze eyiyo naye gikuume n'omusala ne muwa gwe twalagaana yatunda ntunde engolo nnabuuka nekisanga zayire ng'esumba manda juuzi yaleeta baamagye nnokumbuzaawo ne mulula mpola embironzisaako n'ekweka yiiri eri mu kitoogo nabaleka mulwaya banga olumpeta erinda lwendikomawo nkolojjere bwatyo nebiitama naye bwe yajja nga nsangaawo enkolera ne tumujuna okufuna akaalya kati yangobawo nga yeddiza awo eyangaba nkukakasa emyaka gisukka mu abiri terimboyaana yanzigaliranga ebweru mwattu nesulangayo olaba ettemu yanjogera kebi kya mubingi ante mimwali na jansaya mwami bita mangu goli mite awamu nezadderyo kuli ekinyiga ku nsi kuno kisokere uwo engatto mukigere kubule naawe n'omuzukulu alisembayo njagala owunya ku nsi ekivundu ate ng'oli mulamu olaba Kennedy gwe nayamba juzi edduka yali agimala wagitikira omuliro nesunguli ndi bubinkomye wano bannyange temunnenya nkutta olugendo bameka betuyamba ate ne bajooga bameka babasembeza ate ne babatta gwansunkunirako tyo gye nkuyambe munnange teweemenya komawo baba wamma kabokoza aleeta booda nze ontwala osuuleko eri ku luguudo kampe ku bantu